choir just sang.
Na tuki vaya duhe choir hau aitui o ngā aitui. Ko kore mai a President Monson, ki whakotu atu kau tagi maulonga, kau whitunga fulufaka elia, kau President Chilahi o ngai hoa lotu e siasi ke higini mai. E lau atu e Brother Robert W. Cantwell, tari ki tapule au tita a siasi, a ripoti me hipotunga au e au tita a siasi. Ka helia e whakahoko atu e Brother Brooke P. Hales, ko sekretari ki he kau President Chilahi a ripoti whakatete e stika, ICSC ke tau wafe mawalo. Hoku whakotu atu ke tau pōpōi a Thomas Spencer Monson ko I palofita tangata ki gite ma tangata mau whakaha pe mo I paristeni o siasio si sukalaisi o kau manioni ngai au ki muini. Mo Henry Benyon Iring ko toko ni uluaki he kau President Chilahi uluaki Pea mō Dieter Frederick Uchtdorf, koe toko niuwe he kaupua sensi uloki. Ki mō tolu lotu ki hei, whakaha mai. I kai lotu ki hei, pe whakaha mai. Koko whakotu atu ke tau pūpōi. A Boyd Kenneth Packer, koe paristeni o kolomu o kaupostolo tōngu fumāwa. Pea mō kaumemi pa o kolomu, koe ia, Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Moniel L. Anderson. I mō tōlu lotu ki ai, kā tā kia whakaha mai ia. Kā kia hatai lotu ki ai, pe whakaha mai mō ia. Hau whakotu atu ke tau pōpō I e hong tokoni he kāpā senti ula ke kāpō stoloko ha kāpā lofita mā kau tangata mā whakahā ki mō tō lotu ki ai kā take whakahā mai. Kai lotu ki ai, whakahā mai he whaungata tau. Hau whakotu atu ke mau tukuange a Elder Neil L. Anderson me he kāpā senti o e ngāhe kōlo mu e kāwhi tungo fulu ki mō tō lu kufi e kau mai I hono atu a whakamālolo te hōunga ki ai whakahā mai ia. Hoko whakotu atu ke tukuange a nihiko e ni he nā hoko e kāwhi tungo fulu whaka e lia ke kamata he aho laki o me wāwhi mahi wā Gutenberg G. Adnrim, Wilford L. W. Anderson, Koichi Ayoagi, Jose Iboboza, G. Lynn Prensley, John J. Chipman, Yoon Juan Choi, Clinton M. Christensen, Ernesto A. Davila Silva, James Dunlop, David W. Eka, I. Lee Entz, Eduardo L. Fernando, Louis B. Francia, Joseph T. Hicken, Michael H. Holmes, Pita Fahopoate, Turo Hota, William K. Jackson, Ben Kikuchi, Miguel A. Lee, Yang Juan Lee, Alfredo Heliton de Lemos, James B. Martino, Lamont W. Moon, Kent H. Murdoch, Brent H. Nielsen, Alexander A. Nunez, Russell T. Ostergathorpe, Adilusan de Alparela, Pedro J. Pena, Ero S. Fippen, Neil E. Pitts, Gary L. Pocock, Dale G. Rendlin, Ronald A. Stone, Gene Tefon, Bermo Allen Young. Ki mō tō lōku lotu ki whakahā e tau hōnga ia ko I hiko nā ngā au e kawha kawha ne whai, kātaki o whakahā mai ia. O whakotu atu ki tau tukuang he a A. Roger Merrill, Daniel K. Judd, mō William D. Oswell, ko e kaupere sen Chilahi o e lato e whakasāpate. O whakotu atu ki tau tukuang whoki pe mō Charles W. Dahlquist, Dean R. Burgess, Bema Michael A. Nider, ko hakaupare sen Chilahi o e kau talavou. O tuange foki pe mo e poate lahi o e hongo ho walotu ko ia. Mo tolu fie kau whakatahamu ki mao tolu o atu whaka malolo to hong ka ki nao tolu whakahama ia hiki hake mo ni maa. Hoku whakotu atu ke tau whakotu a Elder Donald L. Hallstrom, ko ha mea mipa o e kaupare sen si, ko e ngahe kōlomu e kauwhetungo fulu. Ki mō tōlo tuki ai, whakaha mai ia. i kai lotu ki ai whakaha mai whong te tau. Hau whatu atu ke tau pōpō i kua kolomu uloaki o e kauwhitunga fulu fo o ko e ni. Mervyn B. Arnold, Yo Hyun Wan Choi, Brent H. Nielsen, Dale G. Renlund, Michael D. Ringwood, Pemo Joseph W. Sitati. Pemo hakao me mi pa fo o ua kolom hono ua kawhitungo fulu, Wilford W. Anchin, Koichi Ayoagi, Bruce A. Carson, Bradley D. Foster, James B. Martino, Ken F. Richards, Pemo Gregory A. Schweitzer. Ki moto loto ki ai, whakaha mai ia. Iai hatai loto ki ai, whakaha mai whaunga te tau. Oku whakotu atu, ke tau pōpō i whahinga koe ni, kua kau me mi bafo o, koe kau whidunga fulu whaka elia. Manuel M. Agustin, Victor A. Acostieta, Juan C. Avila, Booker Sorbaia, Tennessee Brimhall, Thomas M. Charrington, Samuel W. Clark, Carl B. Brook, Cook, Kevin B. Duncan, Rodolfo C. Franco, Garrett W. Gong, Maro Juno, Larry S. Ketcher, Vaughn G. Keach, Katsumi Kasume, Gaman Laborin, J. Christopherson Lansing, David E. LeSure, Paul C. Loreno, Stephen J. Lunn, Dimitri Marchenko, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Fribury A. Mensa, Christopher B. Monday, Hirofume Nakatsuka, He Quinn O, Chikao Oshi, Alejandro S. Batania, Renato M. Pedla, Marcos A. Preto, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Manfred Switzer, Walter C. Selden, T. Marana Tarati, Warren G. Tate, Hesborn O. Uzi, Jane B. Ward, Bemo Randy W. Wilkinson, ki mōtō lotu ki ai, whakaha mai. Ia he tai lota, whakaha mai. Hau whakatū ke tau pōpō ia Russell Trent Oscarthorpe, koe paresteni fo o, o e lautuhi whakasāpate. Bemo David Merrill McConkey, ko toko ni Lucky, mo Matthew Addison Richardson, koe toko ni Ua. Hau whakatū atu ke tau pōpō ia David Leroy Beck, koe paresteni lahi fo o e kautala fo o. Pemo Larry Minor Gibson, koe toko ni Uluaki, mo Adrian Ochoa Quintana, koe toko ni Ua. Koki mautolo loto ki hei, whakaha mai ia. Ikai loto ki ai, whakaha mai whonga te tau. Koko whakotu atu ki tau pōpō hino toi ngai kautaki maalunga, kau whitunga fulu whaka elia, me kau presentia ngai heo lotu hange, koe nau tu he loto ngani. Loto ki ai, whakaha mai. Kai hatai loto, pe whakaha mai. President Monson, i he mea ko wakai ki ai, i he senta konferenisi o lo taha kāinga lotu ki he mea kua whakatū. He kāinga, mā whakamālo atu, i he mohiki ni mā, mō moutui, matea ki, mō mō ngāhi lotu. Whakawhi e tu a Elder Haltram, a ia ko pēmoe kau mēmi bafo o, e kau whitunga furu, pēmoe kau pēr sensi lahi, e latu wha sābate, mō kau talapo, ke mō mea mai, ke mō ngahi mea anga, i mō ane. A ia mahalo, koi mea na e mea ake pēr sen Monson an iuhu, mahalo koi laka lo lo a endio e nao mō ui, pēr ko mau tāri fi fia ki mō tolu, kai māfo ki a Elder Anderson, a ia na e hoko, koe apostolo no hivanga fulu maafitu ko ngā ue i he ngāhi tāu koe ni o e whakausinga kua ngā. Koe whahe ngāini uku ui he folofola ke ui a ki nāu tūru ki mua i he toi taha ke. Te tau whanonga he tai mini, pia mea Elder M. Russell Ballard, mo Elder Quinton L. Cook, o e kōlomu e ka apostolo e tōkong fumāua.